Chimba Inc. January to December. Oh, 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 oh.
J to the mall.
Oh, oh, oh.
Woo, woo. Shikamo Januari, nasema bye bye. Pira unawari, tutaonana Februari. Wakwanza mwezi mgumu na upige pesa kabari. Kira nyumba inachemshwa tembele, ndondo na ugari.
Kicheko na faraja kwa wenye masishinari. Naongezeka thamani ya peni na daftari. Wazazi wanahanya hanya kulipa ada na karo. Walimu wa akademi watamu zaidi ya mcharo. Kutesa zamu yao wacho wabadili viwaro.
Njivani mwezi March, pogas naanza kuchenji. Kulikore kibwa changu, nyama, mixer na cabbage.
Viuku sara kwenye freezer, fridge, stock usuya mkwiji. Mboga, uyoga, ngujari, mbedodo, toka kimbiji. Ringi kapunguza ukari, kaanza kusahau change. Ameacha paso na visi, sasa natumia renji. Hata vibarua nao ameanza kupata ganji.
April mwezi May, mavuno ndo anaanza na fakas na panda bay. Wakulima vijijini ndo mida kujidai. Mama kakata kitenge, kaacha bidhaa genge kwa sasa zimfai.
Ringi katungua suti, chine na safari buti, juu kanyonga tai. Anangara ngai ngai. Mwezi Juni, hii rikizo dogo madenti. Wabaki bweni wakirudi nyumbani zogo. Mwezi Juni, hii rikizo dogo madenti. Wabaki bweni wakirudi nyumbani zogo.
Oho. Mambo mazuri anatokea na mabaya yapo. Everybody knows. Yeah. Hivi ndivyo inavyokuwa mwanzo mpaka mwisho.
So mwezi July, waswahili tunaita mwezi wa saba ndo mwezi holiday. So tu saba saba, huu ni mwezi wa bata everyday. Madencho kumwage mbezi, tabata ostabay. Ngoje ingie August, huku pekeni nane nane. Mwezi wa kodi ya kupanga wada ya watoto kasome. Likizo mekwisha na watu wamesha zispend money. Hawezi ba kwa kuta, squeeze wana spend honey. I don't even know September, no ndugu na mweshimiwa. Njove mi September, the start of the academic year. Na pia, ndo mwezi ya utosi kuchoma na jua. Wanawishi mikoya yoto, wamesha nisoma na jua. October Nyerere day, ndo mwisho mbio za mwenge. Kama uhuru safi day, bora na mbio zivunjwe. November, cause I'm November very own. Mi naita mwezi wa mchopanga, cause that's when I was born. Moja December siku ya ukimwi, twenze tukapime. Tisa December siku ya usafi, twenze tukafanya. Na 25 ni Christmas, wapi tukajichane. 31 is New Year's Eve, wapi tukutane.
Mambo mazuri anatokea na mabaya yapo. Oh, everybody knows.
Babu inspector, more techniques, more flavor. Jimo Kimbiza mbaya. Watataga tuja po sio kuku.